waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Ra'iisul Wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa ku dhawaaqay in la sameeyo guddi baaritaan oo Royal Commission ah oo socon doonta ama shaqeyn doonta muddo hal sano, kaas oo baaritaan ku sameyn doona weerarkii argagixiso ee Bondi. Baaritaanka ayaa waxaa hogaamin doona Virginia Bello oo hore u ahayd garsoore ka tirsan Maxkamadda Sare ee Australia. Guddiga ayaa loo xil saaray inay baaraan jiritaanka iyo baahitaanka nacaybka Yahuudda ee antisemitismka loo yaqaano iyo xagjirnimada ku salaysan diinta iyo weliba sida ay u saameeyaan bulshada. Virginia Bell ayaa la siiyey awoodaha ay ku soo jeedin karto talooyin kale oo kasta oo lagama maarmaan u ah sidii loo xoojin lahaa isku duubnida bulshada Australia. Go'aankan ayaa yimid kadib cadaadis siyaasadeed oo socday toddobaadyo, kaas oo ka imanaya kooxa Yuhuud ah, hogaamiyeyaal ganacsi, cayaartooy caan ah iyo mucaaradka federaalka, kuwaas oo dhammaantood ku baaqayay in la sameeyo guddi Royal Commission. Ra'iisul Wasaare Albanese ayaa sheegay inuu go'aankan qaatay kadib ka fiirsasho dheeraad ah, gaar ahaan kulamo uu la yeeshay dadka ka badbaaday weerarkii Bondi iyo qoysaska dadkii ku dhintay.
We've engaged respectfully with people, and we've made sure, I think, that we've done this in a way which has got it right. We listen.
Waxaanu si ixtiraam leh ula shaqeynay dadka, waxaanu hubinay in tallaabooyinka aanu qaadnay ay ahaayeen kuwa sax ah, dadkana waanu dhageysanay. Taasina waa waxa ay bulshadu rabto, waa inaynu gacmaha isqabsanno, ayuu yiri ra'iisul wasaaruhu. Dhinaca kalena, hogaamiyaha mucaaradka Susan Lee ayaa ku dhaleecaysay go'aanka ra'iisul wasaare Anthony Albanese oo ah in la sameeyo guddi Royal Commission-ka, iyadoo oo sheegtay inaan go'aankaasi ahayn mid muujinaya hogaamin dhaba. Waxa ay sheegtay inay tani tahay mid ay iyadu ku baaqaysay tan iyo weerarkii dhacay bishii December.
Anthony Albanese has relented not because he believed a Commonwealth Royal Commission was the right thing to do, but because Australians have forced him into it.
Anthony Albanese wuu ka noqday mowqifkiisii, mana aha sababtu in uu rumaysnaa in Royal Commission heer federaal ahi ahaa talada saxda ah, laakiin dadka Australia ayaa ku qasbay, ayay tiri. Miss Lee waxa ay sheegtay inuu xisbigeeda isbahaysigu dib u eegi doono qodobada tixraaca ee la yiraahdo Terms of References ee guddiga, iyaga oo la tashanaya bulshada Yuhuudda iyo khubaro ku takhasusay amniga qaranka. Mamnuucud buuxda oo ah in dab la shido ayaa laga hirgeliyey qaybo badan oo ka mid ah Victoria, New South Wales iyo South Australia jimcahan 9 Janaayo, iyadoo ay mas-uuliyiinta gobollada kalena ka digeen in mamnuuci taas oo kale ah lagu dhawaaqi karo mar uun. Qaybo badan oo Australia ah ayaa waajahaya hir kulayl aad u daran ah oo la saadaalanayo inuu sii socdo ilaa dhammaadka toddobaadka. Heerkulka ayaa kor u dhaafay 4 darajo Celsius meelo ka mid ah dalka, taas oo si weyn u kordhisay halista dabkaymeedyada, isla markaana sababtay digniino ku wajahan dadweynaha si ay u qaadaan tallaabooyin looga hortegayo dhimasho uu sababo kurayluhu. Halista dabka ee qaybo ka mid ah Victoria sida Northern Country, North Central iyo Wimmera ayaa la gaarsiiyey heerka khatarta ee ugu sareysa. Gobolka South Australiana, Paul Seeger oo ku xigeenka madaxa adeega dabdamiska baadiyaha ah ayaa sheegay in mamnuucida darshidada laga hirgelinayo 11 ka mid ah 15 aag ee dabdamiska ee gobolka.
The reason for that is we need to avoid any risky activities while this extreme fire weather exists. And as has been mentioned, this has been the most significant period of hot weather and extreme fire danger.
Sababtuna waa in aynu ka fogaano dhammaan dhaqdhaqaaqyada halista ah inta ay jirto cimiladan dababka aadka u kaysa. Sida la sheegayna, waa xilliga ugu halista badnaa ee kulaylka daran iyo khatarta dabku aad u sarreeyaan xagaagan. Waxaan uga mahadcelinayaa bulshada South Australia sida ay heegan sare ugu jiraan u muujiyaan anshax iyo feejignaan, isla markaana uga fogaanayaan wax kasta oo halis sare leh, ayuu yiri. cilmi baarayaal australiyaan ayaa helay noole lagu arki karo oo keliya weynayso noolaha oo ku nool qolofta geed la yiraahdo paper park tree oo ay si gaar ah ugu badan yihiin. Noolahan aadka u xajmiga yar ayaa quuta hawooyin ay ka mid tahay methane oo ka mid ah kuwa aad uga qayb qaata kulaylinta adduunka. Waa markii ugu horreysay ee la xaqiijiyey inay ku nool yihiin dhirta guudkeeda halkii hore loogu ogaayo keliya ciidda. Bob Leong oo ka tirsan jaamacadda Monash University iyo Luke Jeffrey oo isna ka tirsan jaamacadda Southern Cross University ayaa hoggaaminaya cilmi baaristan iyagu oo muddo 5 sannadood waday baarista. Sunta caro nuuceeda la yidhaahdo funnel web oo laga helo Australia ayaa la ogaaday in loo isticmaali karo daawo ahaan si loogu badbaadiyo naaf. Daawadan oo magaceeda loo bixiyey IB409 ayaa laga soo dhirindhiriyey molekuulada sunta caaradan, taas oo loo isticmaali karabaa la yidhi daaweynta wadnaha iyo maskaxda ee dadka uu ku dhaco wadna joogsiga iyo qalalku. Cilmi baarayaasha jaamacadda University of Queensland ayaa durba bilaabay in ay ku tijaabiyaan dad. Dad degan magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka ayaa isugu soo baxay baroor diiq ah si ay u xasuustaan ugana tacsiideeyaan geeridii ku timi haweeney 73 jir ahayd oo ay toogteen ciidan ka tirsan waaxda socdaalka Maraykanku xilli uu socday olole ballaaran oo lagu adkeynayo fulinta sharciga socdaalka. Maamulka Trump ayaa sheegay in wakiilka falka geystay uu rasaasta u adeegsaday isdifaacid, balse duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey ayaa si adag u diiday arrinta. Waxa uuna sheegay in fiidiyoga dhacdadu si cad uga hor imanayo waxa uu ku tilmaamay sheeko been abuur oo qashin ah oo ay dowladdu faafisay. Golaha magaalada Minnesota ayaa aqoonsaday dhibanaha iyaga oo sheegay in haweeneyda la dilay la odhan jiray Reni Nicole Good. Golaha ayaa sheegay inay Reni subaxa ku mashquulsanayd daryeelka bulshadeeda balse ay ku dhimatay gacanta dowladda. Mid ka mid ah dadka degan Minneapolis oo magaciisa la yidhaahdo Mustafa Xasan ayaa sheegay in dad badan oo deegaanka ahi hadda ay ka baqayaanba inay guryahooda ka baxaan.
It's important, honestly, it's just, one, we lost a civilian / a human being, somebody who also that was in our community.
Arrintani waa mid aad muhiim u ah. Runtii waa marka hore waxaan u luminay qof shacab ah oo bani aadam ah, qof ka mid ah bulshadeena oo geeriyooday, taasina waa sababta aan halkan u joogno si aan u taageerno qadiyada, ayuu yiri. Dowladda Australia ayaa ugu baaqday muwaadiniinteeda jooga dalka Iran in ay si degdeg ah uga baxaan. Waaxda arrimaha dibadda iyo ganacsiga ee DFAT loo soo gaabiyay magaceeda ayaa boggeeda Smart Traveller ku qortay digniin ah in muwaadiniinta Australia aanay u safrin Iran sababo la xiriira xaaladda amni ee sii xumaanaysa awgood. Ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in qalalaase iyo kacdoonno xooggan ay ka soo kordheen Iran iyadoo ay sii kordhayaan walaacyada la xiriira badbaadada shacabku maadaama mudaharaadyadu ay ku fidayaan, baa la yiri guud ahaan dalka. Khabiir siyaasadeed oo falanqeeya arrimaha Iran kana soo jeeda kurdiinta Iran, Shukriya Bradost oo fadhigeedu yahay Washington, ayaa arrintan uga warantay SBS qaybteeda luqadda Kirdishka.
Protests in Iran in more than 24 provinces across Iran are protesting not only against the economic situation but also directly against Supreme Leader.
Dabadbaxyada ka socday Iran waxay ka dhacayaan in ka badan 24 gobol. Dadku keliya kama cabanayaan xaaladda dhaqaale, balse si toos ah ayay uga soo horjeedaan hogaamiyaha ugu sarreeya ee nidaamka oo dhan. Halku dhigyada laga maqlayo mudaharaadyada waxa ay muujinayaan in dalabku yahay isbeddel dhaba, kaas oo ah in la beddelo nidaamka Islaamiga ah, ayay tiri. Saadaasha hawada ee dalka maanta oo Jimco ahayd, magaalada Perth waxaa laga filayay qayb ahaan daruur 29 digrii, Adelaide-na qayb ahaan daruur iyo heerkulka oo ah 35, Melbourne dabaylo duufaan suurtagal ah gelinka dambe iyo heerkulka oo ahaa 41 digrii, Canberra qorax 38, Sydney qorax 33, Brisbane shuux ama labo 29, iyo Darwin oo laga filayay shuuxyo iyo duufaan 32 digrii. Halkii doolar ee Australiyaan ahna maanta wuxuu suuqa lacagta ka joogay eber dhibic $67 Mareykanka, $1.16 New Zealand ah iyo hebar £1.49 Ingiriiska iyo waliba $2.46 Imaaraadka. Warkii jumcuhuna intaas uu ku dhanyahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.